Yo, yo. It's gone boy.
Bobo made it.
It took me a lot of time, kutafuta inspiration. I'm chilling out of town, kifanya meditation. Kiwaza situations, what's going on right now? It's 4 a.m, no toto, they probably sleep right now. Back in the day when I was young, I'm not a kid anymore. Sasa hivi shakuwa bro, I gotta be careful. Na shaji weke ya goals, na stozi weke ya pose. Na kuna kuni control, feel like I'm getting so close. Nobody knows, but I had to talk. Me and God told me there's a two types of people. Me and yo, my thoughts can be so powerful. No nation can flow. And don't manage the verses, they're so dope. Just let me go and show them now. Let them know what's going down. Corny need mastermind and I'm so ahead of my time. Now he need different sounds, so ile your dick sound. Masiala tukiwa nyumbani la booth, ni battleground. Do to bow down, while us fanyagi maskara. Ni OGK, atuvutagi masigara. Mademo kali, wala pakagi maskara. Tuko now what you know about it. Muli zene, mtu imara na tu. Post the Easter, tupendi sifa. Sombe siku, we having a party, kisha tukwa kwa lika. Come on, nabisha, naweza kumkuta yo sister. Kimwaga radhi huku kimshika, nkifanya mchicha yani boga. Confidently yani bila woga. Waze wa kazi watu pendi soga. Litakufa jitu ndoisha kuwa slogan. Nilisha haso kama unangu tona. I'm so official, nabidi ulipe kuniona. Shafikia wakati mino shkaji, we got a things to prove. Manata wegi zaji, ndo wembaji, squeezy kiki tu. Nawezi mziki hu, now I hate about I speak the truth. One ain't back on the floor, katafute some other things to do. Na nese juwa wabongo, napenda kuwa na ego. Wanadhani kuwa they know better than most people. There's no equal on how we be rapping for the people. Milele ntabaki juu kama steeple, hata nkiwa sipo. I'm the best so ever did it, shit is real big. Wazi naonesha I'm so greedy, kama ngwena chidi. Mia 20 kwenye kona speedy. Sasa mimi ni 360. Matter of fact, niko mstari wa 40 na moja. Watu wa shabaini kwa noma ila unauliza.
Unakoja nini, umesanda manini?
Bona wenzio kina salmini na lune.
Tunawone la wewe kama umujuna. Samani
kama itakume la tunakone kope nyuma. Na mashabiki sidna type of view, but wajio.
All I can say, I ain't even gotta say shit. Muda ndo teacher na mimi always I respect it. Only by God's grace, ndo I make this far. That's far, for real I need his blessure. Yeah. True that, we don't try, ndo mana tuko so steady. Me and my two niggas, we like Eddie and Eddie. Already shakwa ni icons, tell the radio to bladies. Oh baby, nafanya goom, we learn a penda them bladies. Ooh, now watch my moves, so can get it by the truth. When I'm in the booth, bichano in a car, kwenye kila groove. And now I'm ready to prove it. It gave me a bongo in a beat, it recuses easy hapa. Dunia ndo itamini faster, the folks kata mimi hapa. Now I'm a rapper, wanna ujita trappers. Wanna knee slappers, nasema kwanza, wanna repeat after. Nishona mengi, stack with skip chapter. I learn this game, toka yo makini raptor. Never sell weed, cause ni weed master. Smoke too many, uneza yu ani rasta. Now kini on the toes, uneza yu wakacha. Now watch me do my thing. You can tell music on my body, I got love for the game. Man, it's been flowing my veins, I can't complain. Bado si nipata gari like flow, italipia my den. God dang, man. Kwa jinsi nilivyo dopo nadhani nimetuona plane. Xbox kwenye drone, just to show them I ain't playing. Now you do the name cause time stand. Hey, long ass verse, long ass two. Baby, kwa makini, I don't think it's gonna fit you. You know my name, attack with your tie, I don't need to. But them lame still asking, who the f*** is this dude? Utaisikia tu ivoku. Mistari kama mia, swes kuingia ligi dogu. Na kanya gia, utakusfia miki boko. Sana, tawasikia, tujarifikia hili soku. Bwana mdogo mbena doto kwenda global. Kwa tasnia nyeni dogo, ela na chopa tieni nobo. Na iflow ni moku.
Sorry, konya nyonge kidogo.
Bona kwenye tuzo kwa TV, hatumoni mbogo.
Hata unakwenda na watuemi chungu.
Iwa sambo na kienda, hawoneju songo.
Please, don't make me look, ama dapitia migongo. Watu woni wongo, wala staki kwanzisha mlolongo. Naomba mungu mambo yangu yende chini you. Mjombo ndugu kwetu soku, share ubini tu. Kama mwanangu gafla bini fu. Shokari ni kari, hata bila shabiki aleweka simu you. So nambia machizi, so iko siku tu. Takwa siku ku, sky's not the only limit. That's the area of you.
How we do?
Nambia do you. That's the only way out. Fanya mziki, boot it out. Mana weze kutambua lini na kuja pay out. Kisubiri hand out. Hautoweza pay now. Now, real niggas all your way ku break down. Mwanaume kaza kalio kabla waja ku break down.